Ai te hinga, he wahi tino rangi Māori e tene, he wahi kia tupo, he manawa paroparo, me kia mirimiri, he hininaro tino nene. Ai, ai, ai. Ai te hinga, kaore he wahi pōki tene, kaore he wahi haunga hoki, kau, kau, kau. Ai te hinga, ina he hāre, na hoi ho koa, na rāko kakariki katoa, he ao iti me Māori no. Ai te hena. Kia ora mō tēnei kōwhiringa. Kia ora, kia ora, kia ora. Ka huri aho ki te reo Ingarihi anaene. I will give the English translation. Yes, this is a very peaceful place, a place to grow a shrunken heart and to soothe a very tired mind. Yes, yes, yes. Yes, te henga. This is not a polluted place, also not a putrid place. No, no. No. Yes, te henga, with the happy hens, the delighted horses, all the green trees, a small and calm world. Yes, te henga. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you.